Zambi Music Blog.
Mr. Frankie Pamongo. DJ Twist.
Turn it on. That's your beat. Bring it on.
Banona chongo. Panona chongo lelo matolo mupamba. Muntu akuro bingani dela iti mutamba. Cinema chao buba kweza shawama yanga. Uyambe na kusela before na kukoma panga. Imweni bine vaso ndiye jopu. Amshua kusogolo muzase gula na shopu. Mapiri giti na gai wabene pasopu. Muzako anafela mumanja yangi rimopu. Na chwati na imwendi mweva short temper. No natasha tumandwama back to the sender. Siniri na kumapiz nenzeche kuseka na titemi. Ya sila nina session kuli muzenga. Usatumi la mudi yei inamba. Ile tapena timuamba. Na titizbo na mvela ona wanifikisa. Neza kutumila nikasirizo samba. Salu waya waya madam watuma text. Tapita palivinu masia waka bupageti. Kwa sisi la batina mbochoka sweat. Hey babe, I'm here the B is 130. Hii ni Sodom and Gomora. Madam wakati pesa tose ya zati ponona. Gizmo waona kukonja bomola. Be proud of your madam, osa nkala sorola. Baby, who's the one of this pack? Yambo zanda babo muna tu Savannah six pack. Chebele oh, that's my sisters. I forgot to mention muzuba kwenze mavistas. Nanga ya maslipa na iPhone charger. How come muna lipstick ipa kwanja? Ku bedsheet, nanga iyo powder. Madam unwachifu kushipe hapo wambo shouta. I'm not a fool. Muno moli someone. Noni misa na botolo ya savan. Usani perekesa kujere. Dismo palipe na ole sherela. Elo luanya. Aso njerele musimwa baby wala. Muwardrobe mulibe no pasanga nyavovala. Kachekinga mu bathroom. Dismo you are dead. Ukapurumuka isichu uyambe church. Natasha mtu wakangi wanopema. Madam wakakupesa za kupanga chilema. Dismo nisia wana check in the bathroom. Baby naimwe vintu vina ni mawanu. Anani pushumuka noenda mwamene. Plus Natasha ni walu nyenye. Ligani za chizapu ndanga alonga Southampton. Kanshishi na chumpi la kupaukon.
Charlie Young, Standard Man, Niko G, May Dogs, I see you.